Talata laso e tati lewru mars tane duubuji na ɗiɗi e laso e go yande jo e mintaji woronje habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Aliou Ñalli Abdoul Mouni yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow hawrine ekkintinoje dow laabi denaku yimɓe are mum e nder cekantaraje leyɗe CDAO de CAF kandu fa hannde he CNSS kan en gonno gaɗa hawrine nde enden ɗum enden nder huɓere ñamen. En kala nduni fa hannden dow puɗɗol kiitanade yimɓe nangidaɓe waɗude gacce ton enden ni birnin kon ni kiita ɗe enden nduni he laawol gol enden ni waɗoyte dow filla guykale e yanude e rewɓe. Yewtere pindinol studio kalangu hannden waɗan dow saɗor maji ɗi rafi ƴiƴam won no waddana rewɓe waroɓe no ɓeyna nder centre maire et enfant mo huɓere Zender. Hano no ministre kaalowo dow innde gomnati leydi Niger haaliri ɗum ni keega nder hippitere waɗaane to enden ni nder ci'e département Tillya région Tawa himɓe waɗoɓe himɓe hemre e woronja e jeɗɗo bara yimɓe ɗuɓɓe du barmina laso e goo lewru mars tan duuɓuji na ɗiɗi e laso e goo. Dalila majum du waddi ko ɗum ƴami jurginagol balɗe tati nder reedu leydi Niger fuu. CNSS fedde hawjine filla ƴewtinaki sigilaji e dabare juɗɗinol hakkillo fukkingo kan fuu e denaku yimɓe are mumen ni hawtidade e DECAF no fedde hawjine filla maral lobbal e denaku yimɓe kandu fa hannde waɗi ekkintinoje ɗe enden ni dow laabi denaku nder cekantaraje leyɗe CDAO. Ekkintinoje ɗe du ni puɗɗama ɗo enden ni nder huɓere ñamen balɗe tati duɗe e gaɗoyta ɗo enden ni nder huɓere nde enden nani ko Louise Monsangero ardiɗo DECAF wi'i ko Nafis Adamou Sir fo waddi firta eɗen ngal fulfulde.
L'activité d'aujourd'hui résulte
du ko wonno waɗe hannden ɗum ƴuwaynani e wiɗagol waɗama e dow andude faamude e naatude pelle fuu tawaɗe e nder CDAO e dow laamu lobbu ko darto ndenagu e jonde jaam. Jandeji ɗi DECAF waɗɗi endan fuu ko inditira PSP ɗiɗaɓo ko laati Allemagne woni ko hokki jawdi ɗum waɗa heɓi wurtinde jaccereji ko tawa e nder laamuji ɗin enda dow fi ndenagu kañum e jonde jaam. Jonnon ko ƴama woni tindi gaɗe andine famtine fawoɗe pirtol ko'e e dow fi ko darto ndenagu enda kañum e jonde jaam. Gollal noon gongal no waɗe ley lipta ko gourma ɗum ɗo no ndaar leydi Burkina Faso Niger kañum e Mali. DECAF o enda no henna waɗa golleji leydi warde leydi dow fi jonde jaam e ndena
sur le plan national et sur le plan régional.
Kenga to enden ko ni ɗum fuɗɗi ittanade nangidaɓe waɗude gacce fa hande he tawraɓe haɓɓidane nder gaɗol gacceji ɗi enden suudu kiite konni du enden nu he lawol gol enden ƴewtinto filla guykale gaɗiraɗe kaɓorɗe kam fuu e filla yanude e rewɓe. Nani ko Aboubacar Mahamadou ardiɗo suudu kiite birnin konni du enden wi'i ko Arzika Asumana waddi firta e ɗengal fulfulde.
Jonne nde min gomine gaɗinde enɗan dartanani wadde sariyaji gacceji mawɗi mawɗi gaɗaɗi hono waro hoore en yanugol ɗe debbo en kañum on komin gatto sariyaji muɗum nder jeɗɗirde haalay sappo joyi woni komin battoto dow muɗum ko ɗuuɗi fuu waɗayna illum juillet duuɓi naɗiɗi e sappo e joyi nden ne waɗi duuɓi joyi fa woɗɗa wadde duuɓi jeegom. Laawol laamu kesol laatingol holli wiide keno hani ɗum waɗa sariyaji ɗi lewru warde lewru so laawol majjum
heɓama.
Département Abala région Tilbéri no tawa nder département ji leydi Niger tawaɗi takkol kerol leydi Niger e leydi Mali to rafi keƴoron hakkillo fukkingo wonno ɓuyta sembe lumako yimɓe cakantararde enda. Nani ko Asumane Alhassane préfet Abala wayndan wi'i ko tarnan Fouday Ahmed waddi firta e ɗengal fulfulde.
Nous sommes au bord de la frontière avec le
Mali. Do kerol chaka leydi Niger e leydi Mali min tawa lumako chaka yimɓe du no wodi sembe sanne. Misali de neɗɗo wari ɗo enda alarba neɗɗo hiyan yimɓe Mali ɗuɓɓe waroɓe no ñama lumo no ƴuwa Adram Boukar Chinannan Azrogan e Tamali alarba e alkamisa fuu du no tawa ɓe ɗo enda. Yimɓe leydi Niger du coɗɗo ñamowa luɓe mabɓe ɓe gaɗa mawne asawe e Allah nden koɓe gartowa ɗo enda Niger. Dabaji yaade are wala ko nannatake ɗo enden lumo Abalaku yimɓe no keɓa du yettore Allah. Laawol ummade ñame wara balle yara tokka Abala Sanam yotto Tawa ɓeydari mawnino igol sembinɗina du lumako ko hiɗa kanni woni hakkillo fukkingo tabbita nder cakantaraje ɗen
enden.
Alal bittiɗo noon to enden ɗo so ɗum waɗi hawrine ekkintinde sukaɓe ummatore worɓe e rewɓe dow ekkintinol cingol gollirɗe koye mumen e dow laawol natude fa hande natude sigilaji fedde tomi elu melu. Nani ko Aboubacar Oumarou goto nder tefunoɓe natude sigila o enden ni hitani duuɓi ujuna ɗiɗi e sappo e jeenayi wi'i ko Nana Adisa waddi firta e ɗengal fulfulde.
En tant que ancien lauréat
dow inde mi keɓuɗo jamako kiɗɗo min cingi siri keso gam wallugo sukaɓe ummatore ɓe leydi Niger gonduɓe campaniji koye mabɓe gam kamɓe do ɓe naata nder tewtewru ko sigila o. Duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi min galana minen nogayo e nayo min gidana hitane duubi ujinaji didi e nogay e go'o himbe beydo gada chapande nay e jetati sigila non ko leede afrique fu denne min gidana leede niger nata dermo deni neddo subama no hokkete andal dowlawol internet ko jeddije sappo didi neddo no hollete kulle den fu ko hawjoto company gada kokkol andal labi didi neddo no doytirte do gollal gal watti yesoga
Boubacar Issoufou ministre kawjido filla cuudi e dereji kokkoje habordo en leder leydi meden wakkata wono del yilaru mun leder region maradi yehi e woyde suudu golle radio tarmamo wa mote sawa radio golli do studio kalangu nani ko wi ko Seydou Sanke waddi fiota dengal fulfulde
radio communautaire
radio pamaro seni hebi wauti hojude teddede golla mudum fu dum do hunno ko hani ekite nyemmine dum du konna ko hokki dum woni on goldugol studio kalangu kawr ko radio endan wauti hore mum kawon joddi gollo mudum cede courant e cede ndiyam e hunde fu ko han tay waddama fa radio golla no wodiri nenne hunde no han lato golla nyemmintiningal yaade radio pamar dito sab radio pamar no han tawe no waawi jogade hore mum heba wada golle mum no han
exploitation quand même il doit le prendre
jeddire witine de enda no jangobe CS dawra mo magaria region zender je ton enda ni CS umaru hadari mo mayay ton enda ni de region maradi gadi do fijoji cionnyol balli dundu ni gansengude enda chaka jangobe dar jangirde didi enda nani ko mahamadu sanusi ba ko proviseur CS umaru hadari mo mayay enda ni wi ko isufu shebu waddi firta dengal fulfulde
samla o miden taba do der stade mo mayay o tolatol bal natungol akune CS mo mayay tambe bandirabe mo be magaria min kantidi e latongol ne fedde latobe balbe CS mayayi be kebi jalorgal do beto didim e bolum min bawta wiide beto latay amma nokku futo fotteranaati hakkunde pelle didi no wadan kebudo jamaaku e jalaado fey beto ngadi gollal mu dum tawa kena gam beedide sodondirde en dan hakkunde mabbe ko tawano illu ko boyi denne ESN fedde sukabe jangobe l'école be fu kebi jamaaku
donc c'est l'ESN qui a gagné
Abdul Kadir dogo gado yaadu koyde gan sengude en dan chaka himbe leydi Niger e faanden ko watta himbe munyuno dira hakkilo fukkingol tabbita der leydi meden do en dan ni laso ego lewru marsitan du ujina dide laso ego o mayto en dan yeya dundu wakkati o tawno der yaadu koyde sappo e jeetati lewru marsitan du ujina dide laso ummito en dan ni tawa gan warde do en dan ni der hubere nyame dalila sigilaji mello lami do keso leydi Niger o en dan ko wado te didi lewru avril hitan du ujina dide laso ego do nani cheda kugu Ibrahim Miko secrétaire général gouvernorat tawa ni ko Abdoulaye Aoussouk waddi firtaade ngal fulfulde
premier tour des élections
illu ko wakati no cubaki latade horejo leydi ko lawal aranal dum neddo gado yaadu gam jonde jan e portal o wari yidemi to bureau sudu gouvernorat do halande min ko anni wadde dilude illu tawa fawarde nyame e foto ndiroyde batu mellol lamide keso o hawtade bandira makko bibbe Niger den o fuddi wadde ekitagol diludu nyande fu o wari faato amin jamde min o yane horebe ardibe filla cellal balli nimbe be tawabe yewande mo cellal bandu makko be yewtini mo be bi cellal bandu makko no wawi hokkude mo e wadde dilludu ndu balde ne didi e dilludu makko non ummade tawa warde nyame ko wari do enda yeya mayde nonne Allah fodori yo jomirado hinno e yafom
dans son paradis éternel
Rafike jaran yiyanni no tawade kulle aran doje gaddoje rewbe no maayo ton den ni der centre mere enfant zender ton den ni wakati be garta be nude docteur Zalika Salifu lankonde loktorojo do andal labi be nguni famtini himbe no gada ko keba mo solo majjunde sey kettino den yewtere makko ko Mustafa Mamman Sani waddi firta dengal fulfulde
neddo wattana jaccere djijjan wakati ko kulle ko tawte der djijjan yottaki garamugi sappo e go'o djijjan no tawre e kulle kulle den ton watta ko hendu heba no wittori chaka wuto e bandu bi adama deni kulle tawade der djijjan dan wittorake kan waddata sadarma
c'est un problème donc de transfert de ce toxigène
noy woni no jaccere djijjan famirte
cette patiente va commencer à manifester
tawrado rafiti djan no nana chomri djilol erne djomun no tada guru bandu djomun no yora deni alla wadi debbo no wodi redu to satarma o no wawa hewti to kal keccel gel illa der redu innu no waddanagel rafi mangu na rime illa lebbi mun kubai fa yotto e maide
magel même a des morts fétales donc unité
ko dum waddato jaccat jijang e bi adama
c'est la carence alimentaire
rafi nyamugo nemaji wurdi kulle nyipoji balli gantile kewde garobe lokotorore wartana e jaccere jidam sattuni dum wadi minen bi a himbe kokka nyamandeji nyoodi balli sembi ne wudi no wodi ko wawta waddi dum pewri en nawa dum famata bano wodi nyawgun sai jidam dan eti ko famuyo nyaw pabbe no hen gan he andol ko wano himbe sedata e boydi denne no bonna kulle tawade der jidam no wodi gildi redu ko wawta uyti kulle tawade der jidam na to rewbe jottitibe deni jidam no wanjanabe kandu no wadda nabe jaccere jidam dam na tujjol nane jomunde soppini ke no jidam dum funo dermo
den sanima de san donc dans les selles
noy woni no dum waawi hisinurde jaccere jidande
il faut mettre l'accent sur l'alimentation
himbe kokka sembe e nemaji nipoji balli e farfi labal do cellal him
hygiene de vie.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kalangu ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata, amma komin dilla miɗen miccintina on ko Batu joɗa kalen studio kalangu handen waɗan dow cingol gollirɗe ko rewɓe gonno gaɗa. Hadisa Siddiku kandu arduto Batuku.
Fatu, ko waɗi aɗa jimmini hoore ma de?
On nanay hana raaɓu nyawugu soɓɓitoyki caka himɓe. Min ko ƴamay ma yoode nyawugu accata himɓe gaɗa ɓurna muɓɓe nder hakkillo fokkingo. Ɗum fuɗɗiti maɓɓugo kirirɗe kase. Min hunde o fuu haɓɓaniyam hoore.
Ko waɗi ɗum hayɗini? Min gartitol ɗiɗabol ngu nyawu coronavirus gu hayƴinakiyam. Ko paamumi ni woni faa waranden hannden himɓe tabbintinayi nyawugu baa ko hakkilloji himɓe no fooɗe fini Allah fuu haɗay himɓe no ɗonɗo gatta yeebaare dow laabi kisi noji himbe nyaw coronavirus gu
goggo. Amma mi nani yi e no wodi kural kidu wadanta himbe kisino himbe imaraabu nyawgu e mi nani beldum sanne joni kam burna himbe no wartay nonno denno mi matsike mi wurtaaki mi wattaaki sumode mi jogo juude banniraabe an min jahayeri kirirde
heebiyan tawel tofa ginanda gonga non kural no don de dum wala ginan de leddi Niger di anda ka do fu ba kural gal waddama noy la torto joni ni kural gal kan woni min doytano laabi kisnoji himɓe nyaw coronavirus gu wala fuu ko neɗɗo watta sai watta hilnaare gam hisa tan nyaw coronavirus. Aɗa andi ɗi na anda ɗi mi miccintineɗi.
Mi anniɓe goggo neɗɗo wakkati fuu watto sumode muɗum fako wurto loota juuɗe muɗum wakkati yaade wakkati watta haddi hakkunde muɗum e himɓe hakkilo natude caka jama'aare.
To woɗin nonniya fuɗɗu illa joni gatta cumre ma law
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Studio kalangu
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fii sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fii gurnal lobban e Batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fuu Batu joɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.